ikmziki.com.
Anachango
Didi Didi Anakipa Joseli.
Yo, Cizo Magridi.
Na wendo baby mommy, na kupenda we. Na kama penzi letu safari nyaze mina. Na wendo my boo mommy, usineche mwenye. Na kama penzi kiburudisho ninjo inawe. Baby penzi unaronipa, sipa hachu lipoposhika. Umenezi bitu umeni kamata. Why, 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 oh. Baby penzi unaronipa, sipa hachu lipoposhika. Umenezi bitu umeni kamata. Why, 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 oh. I have come a long way. No, baby come a long way. Such a love come a long way.
Kijondoka mweza kutanikatili. Napi